Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Wahlupheke uKristu ehluphekela mina nawe. Wabulawa abazalwane, kodwa wanqoba ukufa. Wabethelwa esiphambanweni igazi laphalala. Ilona leli esihlanzwa ngalo izono. Usibonelo uthi kwakumele ahlushwe zihambe njalo zintathu iinkoma zilandelana. Ngiqaleke ngo Forever Jones ethi Heaven, walandela uAndile kaMajola ethi uMorena waMarena. Ngiyathemba uyithokozele noma uzithokozele le ngoma zintathu zilandelana. Isikhathi ke manje sithi 18 after 3. Ngibona imiyalezo la embalwa. Babongani Mahlangu, siyabonga ngalapho eSoweto. Uthi uSoweto Dobsonville Extension 3 uthi ulalele kwamanje. Ngibonge nakusisilungile Madinani, uShere izwi uthi sila, yebo sila, sijula ngezwi. Uthi usibusisa ngencwadi kaIsaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Uthi uNkulunkulu is leading, and so are us, his children. Amen. Sesilungile. Siyabonga ngezwi elihle, izwi elinamandla, Isaiah 40:31. Ngitheke uma ngibuya ngizobe nginosisibongiwe Madela. Hey, yahlabelela lo sisi bazalwane, kodwa akungabi ngathi ngiyaclaima ne. Ngizofuna ukuthi wena umlalele ngokwakho njengoba sizobe sinengxoxo naye. Ithi ke ngindlule ngala ngaphambi kokuthi ke ngikufakele yena, kodwa thi ngimbingelele kuqala. Sesibongi.
Hi sisom, kunjani?
Ngiyaphila, wena unjani?
Ngiyaphila nami.
Siyabonga ukuthi ube nathi kulentambama. Ngiyazi ukuthi uzosibusisa ngapha nangapha, uzosibusisa ngomculo, uzosibusisa futhi nangezwi.
Ngiyabonga ukuthi nami nikhona ukuthi nibe khona nami, sike sixoxe kube mnandi.
Kube mnandi, uyazi kumnandi enkosini. Angazi laba bathi
kakhulu enkosini.
Angazi laba bathi kuyabhora bakhuluma ngani. Ukuthi nje mhlawumbe abaka iexperience lento, ne?
No, abakamazi.
Abakamazi. Ngicela ubabingelele lapha emakhaya, sesibongile.
Sanibonani balalele emakhaya, lona uBongiwe Madela. Ngiyajabula kakhulu kuba nani namhlanje.
Amen. Ya, bengithi nje ngibazwise ukuthi ukhona unathi kuze kuyoshaya lapha u4 o'clock. Ngaphambi kokuthi ke sizokwazi kabanzi, angindlule ngala.
Sikuthanda ngendlela emangalisayo. Khetha iRadio Pulpit 657 AM. Khetha uthando.
iRadio Pulpit 657 AM. Umhlobo kwabo banhliziyo zidakumbileyo. Simamele kwi-app okanye utyelele uradiopulpit.co.za.
Bona tshedimosetso ya tsa kgwebo ka go reetsa thulaganyo ya Thursday Live le Godfrey Mwabi. Labone o mongwe le o mongwe ka ura ya borataro. Baitsianape, borakgwebo le bommagwebo ba re fa maitemogelo a bona go rotloetsa ba bangwe ka tsa kwa tirong. Reetsa Radio Pulpit ka tlhamallo mo 657 AM kana o reetse podcast mo radiopulpit.co.za.
Indeed, Godly Revolution 2024 ibuye with a bang. So yenze siqiniseko sokuthi ngomhla ka 14 June ungale eliyevende. Ya ilapho ke lo mcimbi uzobe ungakhona. Thola i-ticket lakho, gijimela e-Quickhead ulthole masinya angakapheli. Ya sila elayinini nosisibongiwe Madela. Sisibongiwe, ngiphinde ngibonge dadwethu ukuthi sihlale nawe sixoxe. Uyazi njengoba ushilo ukuthi kube mnandi, siphinde sihlabelele. Uyazi, hey, sidance. Uyazi kube mnandi nje. Yebo, asiqale ke ngokumazi uBongiwe. Ungubani uBongiwe? Abanye mhlambe bazi ivoice, abanye bahlezi bembona kumabona kude. Ungubani uBongiwe? Uzalwa kuphi?
So uBongiwe Malama, uBongiwe Madela, ngazalelwa eKatlehong, East Rand. Ngoba la eGoli ke mina bazalwa de.
Yeah. Mhm.
Yeah, ngikhulele khona, born and bred khona, ngafunda khona. Kwathi ngaqeda ke umatric wami ngangena esikoleni somculo eCentral Johannesburg College ngiyofunda khona i-music performance kwi-jazz. Yilapho khona ubizo lwami lwavelelwa ngaqhubuka kakhulu kunakuqala ke ngabona ukuthi hayibo ngathi ngiyathanda ukumsebenzela lo jazz.
Yeah.
Emva kwalokho ever since nje soloko nje ngeseva enkonzweni ngapha bengi solokho ngisebenza njenge-backing vocalist ngibhekha ama-artist amaningi kakhulu oPhuthumathiso ibaningi oDr Dumi baningi nje ngeke ngibaqede okwamanje kodwa ngisebenza ne kwiqembu elaziwayo kakhulu iJoyous Celebration.
Hey uyazi le Joyous Celebration i very interesting kakhulu ngoba kunabanye abafisayo ukuthi bangangena kodwa ithuba balitholi bathi amathuba mancane. Bathi amathuba mancane wena ungene kanjani?
Cha mina kwakuyinto ekade sasixoxa nje nobaba uMkhize nabangani bami ukuthi hayi man awukufike nangapha kodwa ngagcina sengivumile ukuthi hayi awuthi nami ngiyifikele ngeke ngizwe nje ukuthi kunjani.
Yeah. Iphi ingoma abakwazi kakhulu ngayo ku Joyous Celebration and ku Joyous Celebration bani?
Okay, so khona iculo ngaqala ngokuthi ngibhale iculo khona iculo lami engangilibhale iminyaka eminingi eyadlula ngadlilisa futhi bese iJoyous base bayalicela bathe siyakuthanda kakhulu le culo lakho awuthi usiboleka lona leli kuthiwa umnini mandla onke. I think bekuJoyous just 25 to 26 lapho but nje abalaleli mabangalibheka bangalithola lokhu umnini mandla wonke lona lokuqala engalibhala ngqa kuJoyous Celebration. Emva kwalokho ngase ngenza iculo libizwa ukuthi Your Will kuJoyous 2026 yes. And then kuJoyous 27 ayi sengiyakhonta nokuthi ke sengaphamasuku.
Kanti sesikuJoyous bani manje yazi nami sengixakekile sesikuJoyous bani
manje nje besanda kurekhoda uJoyous 28.
Oh, so 2024 sikuJoyous 28.
Yebo.
I wonder yophelela kubani.
Joyous million.
Okay, so namanje usasebenza na iJoyous Celebration.
Yebo, ngisasebenza na iJoyous Celebration.
But uphinde ube solo as well.
Yebo.
Okay, so i-album yakho la usolo khona uyirelease nini?
So EP yami ngayi-release ngo 2023. Mhm. Ayibiza The Weight.
Mhm.
Yebo, bangayithola nje sasekhona kuwonke ama digital platforms.
Yeah.
Yeah.
Hey, uyazi angikho emculweni ne, kodwa ngiyawuthanda umculo and unfortunately angikwazi nokucula so ingakho ngingayibhalisile ukuthi ngizame nokuzama. Kodwa nginokuzwa abanye abaculi bathi industry le inzima. Ne? Ikakhulukazi uma ungamazi uNkulunkulu ngoba abaningi bathi sime ngaye uNkulunkulu because ama challenges akhona left, right and center. Anyway, ayikho indawo enganayo ama challenges. So when alana kule industry unqoba kanjani?
Hey, yazi kunzima kakhulu nje ngeke ngiqamba amanga. Inzima le industry yethu ngani ngoba uzofika usuka la usuka khona ngoba uyacula engakini. Ufike uthi ufuna uzocula ke la eGoli mawuthi uyafika khona kabahlabelela ngenye indlela ongakaze futhi uyizwe. Mawumuntu ongamazi uNkulunkulu lezi leyo ngavele isiqeda amandla udane uvele ugcina usubuyele emuva ugcina ungasayenzanga ugcina ungasafulfillanga kwaleyo purpose yakho leyo uNkulunkulu ayifakile kwasenhlizweni yakho. Kunzima kakhulu futhi ngoba mawuze futhi uthi ufuna nje ukuzokwenza imali. Hayi, kusiyami mawuyithola cela usibize nathi ngoba uzazosebenza futhi kakhulukazi uzogcina ufaka imali iyakhulu kunalokuthi uze uyithole back, but uNkulunkulu mayekwenzile ngoba uNkulunkulu uyakwenza ke futhi mayekwenzile ukuthi ugcine sokwazi ukuthi uvune la utshale khona it's possible. Kodwa fa uyilungise umqondo wakho mawungena kuyo le industry, uyilungise wasemqondweni wakho, uyilungise emoyeni wakho, nasenhliziyo yakho futhi uyilungise ukuthi uNkulunkulu makasebenze ngawe. And the izwi lithi seek ye first the kingdom of God and his righteousness.
Amen.
And all these things shall be added unto you. So okokuqala nqa nje ma especially ma ukuthi ufuna ukucula umculo wokholo, ufuna yena kuqala.
Yeah.
Konke lokho okunye okufunayo uzokuthola kuphela ma ungafuna yena kuqala. Izwi lakhe futhi lithi he's the rewarder of them that diligently seek him.
Ba
ufune yena kuqala. And then Christ will be your reward.
Amen. Kunjalo alikho iqiniso elindlula lelo Bongi. Kunjalo impela. Ithingi kubuyisele emuva kancane ne. Ubongiwe osekhulile nangu siyamazi usisi omuhle usihlabelela kamnandi. Kodwa lo omncane osakhula asimazi. Ushilo ukuthi ukhulele eKatlehong. Katlehong ilokisha ngithi.
Yebo.
And nalo ilokishi linezinto zazo.
Mhm.
So ukhula kanjani wena? Uyintombazane ekhaya bekunjani i-background nje yaka Bongiwe ya.
So abazali bami bebadivorced ngayo ngoba sikhule ekhaya ubaba bavene sandla kakhulu bekaphilisile kakhulu kumama. By God's grace mama uNkulunkulu wagcina semkhiphile lapho and mama wakhona ukuthi asikhulise. Kunzima kunjalo kodwa wakwazama ngakho konke ukuthi asikhulise. Sikhulele ekhaya sibaningi nje sihlala sonke my brothers obhuti bami no cousin wonke umuntu sikhula nje ekhaya. Nakho lokho kunama challenges wakhona but into engiyibonga kakhulukazi ukuthi umama into yokuqala nje wasifundisa yena umkhuleko, into yokuqala asifundisa yena uNkulunkulu because into engingayisho nje ukuthi ngimbonile uNkulunkulu esihlenga, ngimbonile uNkulunkulu esikhulisa, esonga sibe sibe bangaka sonke nabafowethu nodadewethu. Bekungelula khona bekunzima angifunde nokuze tshela manga bekunzima kakhulu kodwa uNkulunkulu emuhle njalo namhlanje silapha.
Yo ya siyambonga uNkulunkulu ene siyabonga nangabazali ukuthi ubathembile ekutheni basikhulise siyingane. Uyazi ukhulume enye into ukuthi iyinkinga kakhulu. Angazi ukuthi ngingathi la eNingizimu Afrika noma ngathi yonke indawo indaba ye GBV njobe ubalile ukuthi ubaba bokuwumuntu ukuthi uabusive ikakhulukazi physically and leyo nto iyaba affect abantwana uma bekhula. Wena njengobongiwe iye yak affecta kanjani?
Kakhulukazi ing-affecte ngobudlelwane bami nje nabantu besilisa generally from abantu okungabangani nje to abobhude kade sihlangana yesterday umuntu athi ukuthi uyakuthanda. Hayi bayazi nje lasekhaya bebangakhola nalokuthi ngelinye ilanga koke kuthiwe kunomshado kaboniwe ngoba bengayiboni nje leyo nto leyo bebona ngafuthi oh nangoku sefuna ukushaya mina namhlanje. And okunye futhi bengumntana othulile kakhulu, bengumntana othulile kakhulu.
Angiwonaki.
Bengingakwazi nokuthi ngikhulumele noma ngikwazi ukukhuluma nanokuthi ngicele izinto ngani ngoba esikhathini esiningi ikhaya indlela ikhaya lami belingakhona. Izinto ekufanele manje ngizifunde kabusha njengoba sengimdala manje. But ngiyambonga uNkulunkulu ngomyeni wami Nkosi yami yazi owangibekezelela.
Ubaba Madela, uyena uMadela?
Cha, uMadela isimo sasekhaya.
Okay, all right.
Yeah.
Wow. Ngiyangezwa la so ufuna ukungena, so ufuna ukuhlabelela uthi amanxeba. So le ngoma iphuma ku your first album.
Yes, my very first EP.
Okay, ibizwani?
Amanxeba.
Amanxeba. Yeah, okay, uzositshela ngayo uma siqeda kuyilalela la. Nanga uBongiwe Madela uthi amanxeba.
Radio buzzing of life. 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Passionate about God, passionate about people. Radio Pulpit 657 AM, your daily companion. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Radio Pulpit 657 AM, a companion for those who need encouragement. Listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za.
Amanxeba bongiwe madela ngena ngelakho iphimbo lapho bongiwe ngena kulengoma ngena sizo ukuthi uyishaka kanjani uma uyihlabelela live
angiwanaki amanxeba ami uzowa pole subaba
Jehova. Hey, ene maninga manxeba, uyazi siyashaywa ngapha nangapha, sishaywa ngamazwi, sishaywa ngezenzo, sishaywa ngempatho, kodwa wena uthi awukunaki konke lokho.
Amehlo amakuye, yena uzowapholisa.
Yey. Mhlambe une testimony ngalokho kushoyo bongiwe.
Maningi kakhulu ama testimony enginawo kodwa nje na lento esibesanda xoxa ngayo indaba ye gender based violence ekhaya bane manje ngiye kuNkulunkulu ngithi baba kuye ongukuthi image engiyaziyo eseduze nami esemhlabeni akusisi sithombe se right somuntu ongubaba ngale kwalokho uNkulunkulu bengithuma unginika ubizo uyangithuma ngapha ukuthi hamba ufike upholisa abantu bami, hamba ufike ukhuluma izwi lami. Hamba ufike ubiza abantu babizele kimi. It's like uNkulunkulu lithi, if we lift Jesus high, if we lift him up, he will draw all men to himself. Now manje mina fanele ngiphakamise igama lakhe lo baba lona. Kodwa ubaba engimaziyo emhlabeni owamehla enyama. Akasiyo ngalendlela le engidinga ngayo ukuthi abe ngayo. Bekwathatha isikhathi sokuthi ngihlale-ke ngithi uNkulunkulu into esizoyipholisa nini le ngoba uma ungithuma ukuthi ngiyopholisa abantu mina ngisalimele yinto efane ngenze njani. Ngaze ngakhumbula indaba kaGideon ezweni I think uJudges angisazi ukuthi i-chapter kodwa lapho u-Israyeli ebehlukunyezwa kakhulu ilezi ezinye izizwe. Ingelosi yathi uma ifika kuGideon yafika kuye yathi mighty man of valor. Yambiza ngomnqobi, yambiza ngomuntu onamandla, yena kade angazibona anguye. Bese uGideon angezwa lawo mazwi athi kuye iphi aphi lawo masesimoni esasizwa ngawo ukuthi kokhokho bethu uNkulunkulu wayenza ukuthi nokuthi manje siyahlupheka siyahlukunyezwa. Kodwa ingelosi esikhundleni sokuthi imphendulo lekho yathi kuye hamba ngalamandla onawo. Uyo and save Israel. Ilapho khona waqala khona wayikhumbula ukuthi hey mina umndeni wami is the least kule community nami I'm the least emndenini wami. So esikhathini esiningi siyaye siyibheke thina uNkulunkulu mesithume.
Yeah.
Sibheka konke esinganakho, sibheka wonke lamanxeba esinawo, sibheka indlela esingeke sikwazi ukuthi siwenze lo msebenzi ngakhona. Kodwa lezi lathi malihlala kimi lathi hamba ngalawo manje onawo lawo. Loko kulimala kwakho kokuxhuga kwakho uzophola endleleni.
Yeah.
Hamba. Hamba ngakho konke.
Yeah. Sure. And when a manje uletha le healing kubantu ngomhlabelelo.
Yeah.
Upreacher yeah. the word ngomhlabelelo uthi yeah. ungawabuki amanxeba akho.
Yeah.
Yebo abangani bazokulimaza. Yebo umndeni uzokulimaza. Unkosikazi wakho uzokulimaza, umyeni wakho uzokulimaza. Akusiwona umsebenzi wakho wena ukuthi uyibuyiselele ngoba asibuyiseli ububi ngobubi. Kodwa sithatha konke sikuletha kubani? KuJehova.
Yeah.
Bese kuba uyena oslwelayo. Yingakho ngesinye isikhathi abantu bathi hey mara bazalwane baloya wethi. Kanti abazi ukuthi siloya ngani? Ngezi likaNkuluNkulu. Siloya ngani? Isiloya ngomkhuleko. Yebo siyaloya siloya ngomkhuleko. Kusho ukuthi silwa impi egood. Angithi izwi lithi asilweni impi eright.
Yebo.
Mm-hmm.
Asilwi impi yenyama.
Yebo. Asilwi impi yenyama negazi. Asiphathi ikhali. Isikhali sethu yini umkhuleko?
Umkhuleko nezwi la uNkulunkulu.
Uma
uNkulunkuluma lelizwi.
Yeah.
Lelizwe esilifundayo mihla namalanga, lelizwe sizizwayo esontweni. Uphinde ukhulume lona futhi.
Yebo.
Yebo.
Wow. So ubongiwe njoba uthi kwamanje usa ubalansa kanjani? Mhlawumbe uthola ukuthi Joy Celebration yakufuna ngapha nawe esayidini ngoba so usolo bayakufuna uwenza njani ukuthi ubalanse kokubili lokho? And ungumama ngapha ngithi ungunkosikazi ngapha and I believe ukuthi mhlawumbe uyasebenza futhi une full time job.
Yes, it do. So, hey, angazi yazi uNkulunkulu emuhle njalo uyakwenza konke ke kwenzeke.
Yeah.
Akululanga khona ngengicela manga kodwa uNkulunkulu uyakwenza kwenzeke. But I think into engisizayo nje into engisizayo so far ukuthi aze ngigood because yami communication. Ngiyakwazi nje ukusho kahle ukuthi ngelanga elithize angikho, ngelanga elithize ngikhona. And kumnandi ke ngani ngoba sisebenza nabaphathi bethu abantu abawaziyo lo mculo wethu ukuthi into enjani, abantu aba-understand ukuthi isebenze kanjani. So mangi-communicate-ile nje kahle nabaphathi bami konke kuhamba kahle, mangi-communicate-ile nomyeni wami, uNkulunkulu-ke ungibusisile ngomyeni onkosi yami. Such a wonderful, wonderful man.
Wow.
Ongisizayo futhi onginakekelayo. Noma yini engidinga uyazama ngakho konke akukhonayo ukuthi ngakho wonke amandla ukuthi angisize. So akululanga khona kodwa uNkulunkulu ungibusisile ngabantu abangisizayo.
Yeah, gona akulula njengoba usho ukuthi communication. Ngoba ngesikhathi abantu bayilahla khona lapho. Like for instance ngithi bongiwoza sizoxoxa nawe and then bese ke uba namanye ama commitment bese ubuyela kubahle uthi bahle hey kunje ngicela ungixolisele ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ke ngibe nawe emoyeni asi postpone to olunye usuku. So I communication yebo it's very important. Asizo lapha emakhaya mhlawumbe bayathanda ukuthi baxoxe nawe noma bani mibuzo ya noma bathanda nje ukukupha a word of encouragement ngoba you know njoba ushilo ukuthi le industry inzima so siyawadinga amazwi azosikhuthaza. Asizo lapha emakhaya 0123341322 nangu sisibongiwe Madela ya ungaxoxa naye noma ungashaya nge WhatsApp call ku 0781400778 studio line 0123341322 noma ungathumela i WhatsApp i text noma i voice note ku 0826572729. Now umunye umyalezo la uthi good day sister Bahle, I'm listening to you and I'm blessed kakhulu ngibusiswa nanguye uSis Bongiwe Madela ya umam Mashike ya uthi uyambusisa kakhulu Sis Bongiwe. Zivuliwe incingo, sina plus minus 10 minutes, solo 10 minutes ungamsebenzisa ukuthi uxoxe naye. Mhlambe ungomunye wabantu othi yey uyazi ngizwa ngathi izulu liyehla uma ehlabelela usesibongiwe, uze umunye athi yazi ngiba nama goosebumps. Usuke sebenza uNkulunkulu uma uzizwa unabo ma goosebumps, ubona ngathi nayi nali izulu liyehla. So sisibongiwe, siyabonga kakhulu ngabantu abafana nani, ngoba siyazi ukuthi i-challenge kangakanani le industry, you know, and kunezinto eziningi negative abantu bayikhulumayo ngayo. Kodwa siyabonga ngabantu abafana nawe ukuthi uhleli enkosini, ene lo Nkulunkulu ohlabelela ngaye uyamazi. Ithi sithathe nangomlaleli, sawubona dumelo semoyeni.
Bahle, good afternoon.
Good afternoon mama.
Njani?
Siyaphila.
Khuluma noma sishaba eFortunas.
Ngiyayizwa ukuthi yazi le voice le man. Hey. Sis Masitshaba.
Wow.
Siyakwamukela nangu sisibongi ulalele naye.
Sisibongiwe. Yebo. I'm so grateful to hear your voice and testimonies zakho. But kuna lapho umshaye khona kakhulu, mawubonga umyeni wakho. Siyabonga mama, siyakomplaina, siyenzani, but you know what, it is very important ukubonga. Mawuthi ubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ubless ngomini ohumble okhona ukukusiza kukho konke, more especially when he understands ukuthi umsebenzi wakho mini. The voice that God bless you with, it counts most. And the time and the energy that you are using all the time, it counts most. And ukuthi I understand ngibonga lokho. While you're talking about experience that ukuthi nami ngibonga umyeni uNkulunkulu angibless ngaye.
Hallelujah.
Because in anything, it's like we are understand. So, ngikhuthaza abanye abomama ukuthi they mustn't give up in anything that they do. Bathembe ukuthi uNkulunkulu uyaphila ukhona. uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe. Hayi ngesikhathi sethu, kodwa uma uhlezi ukhuleka, uyabhadala. Thank you so much, Bahle, and uNkulunkulu akuthathe akuqhubekise nga this voice, akubeke to another destiny.
Amen.
Amen.
Have a wonderful Sunday, ladies.
Siyabonga sis Masitshaba. Wow.
Thank you so much.
Sis Bongi, ungathini kule comment?
Hayi, ngiyabonga kakhulu, yazi ngavele ngathi intweke. Ngiyabonga kakhulu ngawo wonke lawo manje. I'm just grateful.
Yeah, ngoba you know esikhathini esiningi uma kukhulunywa ngabo baba kukhulunywa izinto ezinhle ngabo, so it shows njoba usho ukuthi uyazi umyeni wakho uyikho konke, uyakusupporta, he's there for wena. So kusho ukuthi abo baba aba right basese khona, abo baba abaqotho basese khona. Yeah.
And then ngingasho futhi lokho okugcwala umlomo ngani, ngoba naye umyeni wami ukhuliswe ubaba oqotho, umuntu wesilisa oqotho, and through bona ngimbonile la uNkulunkulu ukuthi ngempela like uNkulunkulu ophilayo ungubaba kithi. You know,
yeah.
Ila bantu esiphila nabo mihla namalanga bakhona esikhona ukubona uNkulunkulu through bona. So I'm so grateful for umyeni wami, and I'm so grateful even for my father-in-law. We are really blessed.
Amen.
Amen.
If you say it, I believe as well. Your promises are us. Lord, cause you are. Not a man.
Ubongiwe Madela uthi Covenant nayo le isaphuma kule album enale yangoma besithathe earlier on. Yebo Ngi.
Yebo Sisi.
Ngithi nayo le ngoma iphuma kule kule ebesithathe ngaphambi
kokuthi.
Oh.
Yebo.
All right.
Yebo ikuyo yona leyo.
Mhm. 0123341322 usesibongiwe unathi la kuza kuyoshaya u4 so usesenalo ithuba lokuthi ungaxoxa naye usesenalo ithuba lokuthi ungambuza umbuzo ikakhulukazi uma umuntu onothando emculweni okholo mhlambe angakunikeza some advice angakunikeza some tips ukuthi ke kwenziwa kanjani kule industry so bongiwe yazi mengilalele umculo wakho kunemiyalezo la enamandla kuleyana yamanxeba uthi uNkulunkulu is greater uthi uNkulunkulu is bigger mkhulu kunawo lawo manxeba omkhulu kule inkinga obhekane nazo uyasho lana ke uthi covenant uthini kulomhlabelelo
Lana ngithi he's a covenant keeping God.
Yeah.
And if he said it then he will surely do it. Okusho ukuthi noma yini uNkulunkulu ashilo ngempilo yakho noma yini uNkulunkulu ashilo ezweni lakhe. Ngathi uzokwenza. Ange izakhe isa albuyili lambatha albuyili ngawenzanga umsebenzi.
Yeah. Kuyiqiniso. Wase
wakhuluma okuthize ezweni lakhe uzokwenza.
So ya uNkulunkulu okuthi uyayigcina ithembiso zakhe. So mhlawumbe umunye uthi ay man uyazi mina ngingathanda ukumbona usosibongiwe ehlabelela ngimbuke ngaphakathi emehlweni. Angithi abasuthu bathi bathi idaba dimahlongo. So bathi ngifuna ukumbona ngimbheke ngosi uyazi ehlabelela. Ukuphi mhlambe kule inyanga eyilandelayo kule insuku eyilandelayo
ku futhi ke ayike abafuna ukungibona ke basenhlatheni ngani ngoba omhlaka 1 ku June kuwona lonyaka futhi ku 2 weeks from now
yebo
ehe umhlaka 1 ku June ngizobe ngine show yami yokuqala nqa
wow
ngizobe ngiyenzele e House of Treasures Ministries amathikithi ayatholakala web ticket nase Pick n Pay so abalaleli nje ngiyacela bawathenge inkosi yami beze sizodumisa ndawonye
amen ku nenye voice note lana ngicela silalele
dumelani sisibahle
dumelani mama
lisisibongiwe kamo
Mhlawumbe
sisibongiwe. Nami ngifana nami sisibahle umculo wangikwazi ukucula. Kodwa ivoice yakho sisi. Hayi uNkulunkulu ukubusisile ngevoice ayi sisebenzise mntana sekhaya. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Hayi voice yakho hayi hayi hayi.
Voice.
Hayi siyabonga kakhulu. Amen.
Amen. Siyabonga
baba.
A man that you trust. So I wait on you. Wait on you.
uNkulunkulu uyakwenza akuthembisile uyasho la uBongiwe Madela uthi covenant so simbona ekuphi kule minyaka elandelayo uBongiwe
uBongiwe uzoqhubeka kakhulu enza umculo wokholo umculo ophakamisa igama lika Jesu umculo opholisayo umculo ozonikeza abantu baNkulunkulu ithemba umculo onezi laNkulunkulu elingukukhanya kwethu
amen
sokukhulu uNkulunkulu asazokwenza kuningi futhi sisazokubona
mhlambe laba bathi hey mina ngingathanda ukuthi azo minister ebandleni lami or mhlambe sine conference sine concert bakuthola kanjani
Okay, so banga phone la noma ba WhatsApp e number ethi 073 7818 471.
Ngicela waphinde
073 7818 471. Ngale kwalokho ngikhona kuma social ku Facebook ngikhona uBongiwe Madela, ngine page, ngine profile Bongiwe Madela, na ku Instagram ngikhona @_Bongiwe_Madela. Kodwa noma usetha nje ukuthi Bongiwe Madela uzongithola.
Mhm. Asiphinde number 073 7818 471. Yeah, bengifuna ukuthi bayibhale nami lapha ekhaya if mhlambe umuntu bekalokabhala and then wangayithola yonke inamba. Siyabonga kakhulu sesibongiwe ukuthi ke uhlale nathi. Uthi ngomhla ka 1st June bazokubona ngosi kuphi?
Bazongibona ngosi e House of Treasures Ministries lies at Joburg South.
Okay.
Yeah.
Mhm. Okay, so mhlamba abafuna ama direction, abafuna imininingwane egcwele, nanso inamba 073 7818 471. UNkulunkulu akubusise sisibongi. Si uqhubeke nje release more and more and more and more albums.
Amen. Ngiyabonga kakhulu sisibahle, ngiyabonga ukuthi abalalela basalele ba baxoxe nathi, basilalele kakhulu. Ngiyabonga ukuthi indlalo umculo wami. Ngi-expectile ukuthi bazalwane njengoba sebazwile
bazothe
ngamathikithi beze.
Abese indlela ke sisupportana ngayo le. Uyabona kungabe ukuthi uma kuza umculo ophuma kude le uthola abantu bayagcwala bathi, kodwa umculo umculi wa la ekhaya i-support iba incane. Uyabona kuba ngathi manje asithathi serious njengomculi wa la ekhaya, sithatha abanye serious ukudlula nina. Sisibongiwe, bless you.
Thank you so much, Sibahle. God bless you.
Amen. Yeah, usisibongiwe Madela, yatholakala na kuJoya Celebration and manje une solo album yakhe. Njobe shilo ngomhla ka 1st June ilapho ke izobe ecula live, uthi ke kuzobe kwi event yakhe yokuqala nqa. Asimsupporteni bazalwane. Selishayileke elesine ihora ngaleko ka 4 sivala ke nge discussion kanye noMam Nozipho Mabaso. Sizobuka bazalwane ama challenges sokuthi abhekana nokukhulisa ingane we single parent, ne? Ya nanokuthi izwi likaNkulunkulu lithini nge single parenting.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice and update your details, or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
Radio Buzzing of Life, 657 AM.